Zea, jina kubwa, Octo B47 in the building. Warembo na bangi. Kila siku ninawaza nini nitafanya ndo niweze kuwa poa. Puff puff nipe mrembo mzuri, nipe hustle imekuwa ngumu, pesa zimekuwa ngumu. Weekend ikifika nataka mrembo na bangi humo, bangi mzuri, mrembo mzuri, nipate kijani stoki humo. Jina kubwa kwenye mtambo, mkali wao toka kitambo, na shoot shoot kama Rambo, na bang bang mademu wao.
Warembo na bangi. Stress inanimaliza, so nipe warembo na bangi.